Unaitaka pia Tamu wake ndo nafanya tunaigombania Nikipita na utapita pia Hainaga makombo utamalizia
Wengine wale tunza Yani tunacheza Embe bichi bila chumbi wanambiga Sakafuni Uyo meza mbona shenge Njini mbovu ila poni lindatiga
Unazabu kumiri jero mpaka bwere Sio kitonga shuka mpaka senjere Pasta chati kagungesha kengere Haina makombo
Haina
Samaki papa mwenye ratha ya daga Haika toxic, haika tie Hina ogo pa masero kisya meme waka
Haiki chem kabuda we unaeza ipepe
Ipepe, ipepe
Tumechapa wima wima na itembe
Itembe,
na itembe Mbisha basi kituoshe Simba kala nyasi paka kube Nikipewa basi ya ninakufe Defu ikigomba mwisho are
Anaitharau hii mboga hake nananiwe Haidanga kiporo sio lazima mpashiwe Haijawai kosa ratha ina kachumbi tu Hata mwicha kande vipi kwa usafi tu
Haina makombo Haina 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 Haina
Haina makombo
Haina Haina Haina
Haina